Meme, Youngster Nation, Muhao, Atihao, Shazen Trooper, all over the sky. November was space in a distance. Nish Deveni funa money pass your coach a chance. Otherwise, Chini Baba Nika Chidi Pansi. Okay, why Mufuno Ncha Hinda? Ushomfuna my dreams, a cafe Mongani Inda. Ah, Mongani Inda. November was space in a distance. Nish Deveni funa money pass your coach a chance. Otherwise, Chini Baba Nika Chidi Pansi. Okay, why Mufuno Ncha Hinda? Ushomfuna my dreams, a cafe Mongani Inda. Ah, Mongani Inda. Mongani do timu zanta idira. But mongani do mati osanti ya kirira. Nisiwa mokamba ni kachiri mwana. Okinga na pisha mofila mpapusha sana. Sometimes ni mafuna no vileka. But futi ni maskoseza chenzenu osaleka. Nina shete kilo one day visa balansa. Even though ni best support mungu wazani pasa ansa. Hello my business ya vendela ya ripapose. Niembegeza feedback mungana shuta propose. Anyway ni shuta accept criticism. Nisiwa one day mza kachinja kulibe baptism. If you want to fly, vitu ni do or die. Wakinga tini zafa, let it be so. Kapena muzaka ni kumbuka inepa ma flow. Vitu fikari boy sticker, CV panga sense. That's why ni pushing, I'm trying to chase. Ngati ndue supporter punda yes. Elonga ndue hater, don't even show your face. Ushoozi wa vendi pitamu. Ngati nizena chance menu kudala nina piamu. As for now, do me a favor, ni pasko space. Vemba wa space, ni naka distance. Nishiteveni funa mwoni pase koche chance. Otherwise, chini baba ni kachiri pansi. Okay, why Mufuno Ncha Hinda? Ushomfuna my dreams, ya cafe Mongani Inda. Ah, Mongani Inda. Nipempa kwa space, ni naka distance. Nishiteveni funa mwoni pase koche chance. Otherwise, chini baba ni kachiri pansi. Okay, why Mufuno Ncha Hinda? Ushomfuna my dreams, ya cafe Mongani Inda. Ah, Mongani Inda. In a deep mu my thoughts, in color bothered. Ushe life janga hidi badi. Nona happiness ni cho mache sati. Nifuno panga ishe munga fake pa map. Olotever mene ibi vama rap. Okay, sinifuno cha disappoint. Nifuna jemu igwire point. Maybe umbili vamuli saying is believing. Kaya kapena mensu yanga re-deceiving. Osani sungirira nzacha ache expire. Nishivin divasi wenda tirina flat tire. Osani sokoneza I'm going higher. Munga nyumbu amo dekai nifuno nkala fire. India desire. Osai wala sindi nelaya. I think ni mpisa kutinaya. Naka distance. Nishiteveni funa mwoni pase koche chance. Otherwise chini baba ni kachiri pansi. Okay, why Mufuno Ncha Hinda? Ushomfuna my dreams, ya cafe Mongani Inda. Ah, Mongani Inda. Nipempa kwa space, ni naka distance. Nishiteveni funa mwoni pase koche chance. Otherwise chini baba ni kachiri pansi. Okay, why Mufuno Ncha Hinda? Ushomfuna my dreams, ya cafe Mongani Inda. Ah, Mongani Inda. Bronx talks out for scarce nation. But here's nation. Pay okay, don't jaro nams. Godric Nabakamba Bariki. Playboy Rizzo Almighty number of the great. Mude Semedona Moyude. Castro Asco Lontia and Agresi. Niko Gina Popico. Nabonse Bagai Besi Bariko. Sininga Ibadeke na Virus. Shenzhen Trooper all over the sky.